Wewe upo ndani toka asubuhi unafanya nini?
Ah, naandika barua. Hivi wewe unahisi anatukumbuka?
Nani?
Mshua?
I don't know.
Au anatukumbuka ila ajali?
Usifikirie sana. Really mbii, atarudi wakati ukiwa sahihi.
Kwani wewe uchoki? Manake imeshakuwa miaka mingi sasa unajua. Na hadithi ni zile zile. Vitu viendi, mambo ya nyoki, hakuna kinachokuwa, eh? I miss the time when you used to be curious about him.
Mbona una masila sila hivyo mzee, vipi?
Nimechoka mzee, yani I'm so tired. Yani kupretend like vitu viko sawa na vitu haviko sawa ni uongo, eh?
Unataka nini hasa kwake?
Sibu hata haji sasa yani tumuone, yani haji atusaidie, eh? Au hana nguvu? Kama hana nguvu na anania, mbona shida bado zipo sasa? Kama hana nguvu ila anania, basi yule atakuwa baba mbaya. Au anania, hana nguvu, yule atakuwa baba dhaifu, unajua. Kama hana nguvu wala anania sasa, yani bora tusimuite baba. Yani astahili yote kuitwa baba.
Bro, siseme hivyo utakufuru.
Yani ukiniambia mambo ya kufuru sasa tutagombana. Yani ukiniambia kuhusu kukufuru maana unanikataza nisifikirie.
Okay, chill. By the way, alituma barua mpya and this time he's concerned more about nguo anazovaa. Anasema sio sahihi.
Yani mbele ya maradhi zote na shida zote zinazo hizi anibari anaongelea kuhusu nguo. Kweli? Sasa mbona barua yangu haisemi hivyo?
Barua yako fake bro na ni ya kipuuzi. Naona umechanganyikiwa bro.
Unasema?
You need.
Isi changanyikiwa. Hawezi kuniambia nimechanganyikiwa.